high pitch band.
Yes, baby, oh, what can I say? Tune baby, no tonar way, we mono wakwa kote yungu dongi we kaiwa ugwa. My sunrise on my darkest day. We makan ya jakando we make me wanna savor every moment slowly. Narwe munkaro jogo te konoga kaori kaori wo idano ma kinyarwe rorwe rora wena ma.
Thongi bwa kudali na vuti wa mecha Wendo wa kubebi bwa pejaga hinya Munyanya wako hiwa nanga weta mamito Na, toza thaku bebi toko menta menta Teto siya kusuri singi tega wina Tenda tuge kana na kukete kalito
Despacito Thongi wa kumami nebo mkwenda ito Yodo toa kumami togo kenga gito Yeja tine nago nebo mkwenda ito Despacito Thongi wa kumami nebo mkwenda ito Yodo toa kumami togo kenga gito Yeja tine nago nebo mkwenda ito
Mtoko chonde baby ma ingo kwenda ito Mwanda wako akasunkwa Nakumbenyera hito Mtuko chonde baby ma ingo kwenda hito Mundo wako akasunkwa Nakumbenyera hito
Hey, despacito manyanya wako atuine kaire Omdo noke wako tane baire baire Umutege, agutege Yey, wendo negento kiamma Nalinge kena murio gete na gana Tuenda ne mamito toke etuana Whoa, oh, 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 oh.
Musimbo, musimbo, chuchenge kia kwetu Chore kamo kimo, tarantare siya mwitu Mamito, mamito, kagoko kamo kino Nako mamito dangerous Musimbo, musimbo, chuchenge kia kwetu Chore kamo kimo, tarantare siya mwitu Mamito, mamito, kagoko kamo kino Nako mamito dangerous, yeah
Despacito Thongi wa kumami nebo mkwenda ito Yodo toa kumami togo kenga gito Yeja tine nago nebo mkwenda ito
Now, Despacito. Now, hear this
Ben, and the big money himself, Benzo 254 and Cedo.
Oh boy, Cedo. Wangu wanataka mashisha na kwa mfuko pesa zangu zimeisha na yule waiter ananitisha ati mabounsa atawaita
na huyu demba do anaitisha na mimi nashindwa sasa venye nitazusha tulipatana juzi kwenye Instagram na mimi sitaki choma picha
itakuwa ngori
sikiza story wacha kucheka hii ni ngori nilimuacha bila story na ukingeza utapatana naye patana naye patana naye utapatana naye patana naye patana naye
Profile mimi ni lawyer Kizungu tamu kama ile ya Lumumba Lakini ukweli mimi ni hoka Nina dhao biri mazeleo kulidhoka Makajo wali nishika Hata ni bahati stenje bado sijafika Na huyu demza ke bado sijashika Muzinga tatu sasa zimekatika
Sikiza story Wacha kucheka hii ni ngori Nilimuacha bila story
Na ukicheza utapatana na ye Patana na ye, patana na ye, ye wewe Utapatana na ye, patana na ye, patana na ye, ye wewe Ukicheza utapatana na ye, patana na ye, patana na ye, ye wewe Utapatana na ye, patana na ye, patana na ye
The DJ who's got that party turned to a crime scene because the ladies have been fighting over him.
Baby, you made me take her, you made me take her, nah. See where's the G, take her, baby, you made me take her, you made me take her, nah. See where's the G, take her. Got to make you love or make me feel it. Love me, make me love again. When I you want to know, but I'm a heartbreak. My face on a shot, you know, go back to repeat again. When I'm with him, I'm a woman, I'm a man, I'm a guruma. Guruma, go back when I got a moon again. I gave up full loving and I gave all of my heart. What a pity we were never, and it can never, ever, never.
I'm a slave in love.
Niko, useful kwa family nika Mwiko, njiri pepete wake tunika Jiko, shida zikinyona zinatoka ki Jiko, chika wenye vita medan, chuna medan Badu ndia medan, penjilu kwa nanan Akona than, yenda beba plan Rala beba gun, kilona kam, fata son of man Kama nimemaliza, I am done, abadan katan By your grace, niko ozone kama oxygen Akili ni nyele situ na locks Inje, zamanania, 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 zamazi, 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 zamandania, yesu pana weka nos, inje, faida kwa yesu weka los, inje.
Vidole,
vividole, vidole,
hala, ya DJ on 0714-409725,
DJ. Playing all the hits that your girlfriend wants to hear.
Shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah.
Drink,
swalla la la. Drink, swalla la la.
Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swallow, la, la. Bust down on my wrist in it, bitch. My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. Push it back it up, put it on the top. Push it drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne pop it, she gon' swallow that.
Shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah.
Drink,
swalla la la.
Drink,
swalla la la. Swalla la la. Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah.
Drink,
swalla la la.
Drink,
swalla la la.
Girl, no swallow nothing word to the Dalai Lama. He know I'm a fashion killer word to John Galliano. He cupping that Valentino. Ain't no telling me no. I'm that bitch that he know. Like how your wife in these thoughts. You don't get wins for that. I'm having another good year. We don't get blimps for that. That's the gang still cold. We don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave these bitches 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude did LeBron nuts.
All the girls in here, if you're feeling nasty, come on, take a seat, cause you know what I'm saying.
Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah.
The DJ Live.
Lazima nkuvae, nimetoka ghetto nyeri Rwale, nina umajengo kuliko wale, mimi mruwi mite mgenge.
So it's about that time you all got to know about that cool kid Corner with that real nice flow, with them real nice caps and the real nice sneaks. I still hang with good guys and sleep with bad chicks. I'm hot, that fire, that fever. I still make the beats that bump speakers. So I say rock you, Liza Kwani Nani how. Just know the cancel about to bring the house down.
The other day nilipatana na Satan nikielekea ibada. Akadaira, mbona unakazana? Hizi baraka zako zimekaa sana. I'm like blah 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 blah. Skiza, I trust Jesus ananilinda. Hata nikila la 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 la. J-Fabin, 3, 2, 1, go!
Praise God, everybody burn down corruption.
sana nikapenda pia sote tukapendana sana kuvuta shisha eti makale ukaniondolea kuzama kwa yale kutana chaba kuvuta ngale ukaniona kaniita mwanawe
San Moses a follow me, cutting on me, heart and soul in a alarm. That's why the devil is shit and afraid of me.
I'm in son, nothing can bother me. The goodness a follow me, Christ in my enemy, and the shit and the enemy.
The mix creator, DJ Dave.
Me got me going ooh, aye aye aye. Can't get enough of him. Everything that is done for me, I will give all the praise to him. Me got me going ooh, aye aye aye. Can't get enough of him. Everything that is done for me, I will give all the praise to him. Me got me going ooh. Ningechomeka gana fire, kama siyo yekunyoko wayayay. Sasa kila kitu fresh, kama mala before we ferment. Nangoja teki what next, amenipa hope kiba ono flex. Ameniblaz na akaandika sosa, sasa ni TBT siku za window shopper. So kila siku nafunga kangoma, kupasifa mimi sitagoma. Ayayay, can't get enough of him. Everything that is done for me, I will give all the praise to him. He got me going ooh, aye aye aye. Can't get enough of him. Everything that is done for me, I will give all the praise to him. He got me going.
Dave, the DJ
guy. Yeah,
hey yo, give me bass kwenye beat. Niku lonza lonza mezi share kwenye beat. Hewa kwenye mba tume yalibu kwa street. Wana tingika tingika and everybody wanna eat. Mana Batman ya ninoka. Vile kume yalibeka vile kume thoka. Mashambiki wakini cheki wakini lola. Wana guganika wameshi wana bakipola. Kunda, watu wana celebrate wana kunda. Watu wana tesa tesa zimerunda. Watu wana sele sele wana kunda. Kunda, kunda, kunda. Kolo 999, kolo 99. Kolo 999, kolo 99. Kolo 999, kolo 99. Kama kumeyalibeka kolo 999. Mwaki mwaki, kelebete ngoma ni mwaki mwaki. Kelebete ngoma ni mwaki mwaki. Kelebete ngoma ni mwaki mwaki. Kelebete. Kolo 999, fire brigade. Kama ni kubaya kila moto na vingate. Wawele wawele kila ninja miniske. Niko misbehave, nimesusuli ya bitch. Nina mkwanja, nina kamunde. Nina kakitu lazima nidunde. Lazima kwanza nipiti yengeto. Mambichwa mbichwa mangwelo mwelo. Mukamba, my yellow yellow. So I'm feeling melo melo. Lazima kudunda leyo leyo. Watu watamleki keyo keyo.
Kolo 999,
kolo 999, kolo 999, kolo 999, kolo 999, kolo 999. Kama kumeyalileka kolo.
Ladies, control yourself. It's the DJ that gets you wet.
Dave, the DJ guy.
Mimi ni mfungwa, tena mjinga. Nimejileta gerezani. Tena sikuwaza nitakuwa mateka. Najua ulinizungusha sana. Sijaliwa ni mambo ya ujana. Kukupenda wewe, sijuti. Neno yalisemwa mengi sana. Kuna wakati nilikata tamaa. kupenda wewe sichoki
moyo mashine
ila majibu ya upendo ulishakosa
acha waseme
nimekupendea nini
moyo mashine
ila majibu ya upendo ulishakosa
acha waseme
nimekupendea nini Nani tuma upendo uko nje ya maneno ila vitendo kama bubu akipenda atanena vipi kwa maneno basi na vitendo kiziwi hata ukimwambia nakupenda wala hasiki ila vitendo oh, wewe Sijui sababu za kukupenda Siwezi sema Ila utaona Najua ulinizungusha sana Ujaliwa ni mambo ya ujana Kukupenda wewe Sijuti Maneno yalisemwa mengi sana Kuna wakati nilikata tamaa Kukupenda wewe Sichoki Ila majibu ya upendo utasikia
Abati bati tena
Kumbe 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 Kwayesu ni raha
Wolan 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 Boja boja Uja sasa
Ni moto
Mr. CDA
Abati bati tena
Chani wa show oh oh yeah kwa Yesu ni ra na mwita papa godo oh eh niliokoka wakacheka ho 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 eh wakanipa wiki sasa ni mo oh oh eh nilizaliwa huruma na place nimefika ni neema na huruma sani huduma kwa Yesu kuna ra na katika na chuchuma nilizaliwa huruma eh Na place nimefika, ni neema na huruma, sani huduma Kwa Yesu kunara, na katika na chuchuma
Ikibamba sana unafanya nini? Unatoka nje, unarudi ndani, unagote
The Mixed
Creator,
garama ai labda turuke kesha au kulala salama ah yesu asifiwe hadi dar es salaam ah hapa tu ni baraka hatutaki laana sini wachanga ndio na tunataka raha ndio tusiharibu matarajio juraza shetani ni mashaka ndio sini wachanga ndio Tunataka raha ndio Tusiharibu matarajio Turaza shetani ni mashaka ndio Nilezaliwa huruma Na bless nimefika Ni neema na huruma Zani huduma Kwa Yesu kunara Na katika na chuchuma
The next creator
Kumbe 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 kumbe
Now bring it back at TBT DJ, bring it back at TBT Monday, TBT Tuesday, TBT Wednesday
honesty. TBT, that's it, Sulo 20 TBT.
When your brother bring it back like a TBT, hey. Missy pop but na rom card DVD. Watch it go viral, VCT. My studio na mbiko na dhani metokia VCT. Hii hata watu wakahawa watati. Na wale wakupenda chai washati. Wangapi, washa eat. Juku na venya sikia sauti solo na dayo mekali wachapati. Dondo plus, bombo clad. Kuna venya hizo vitu mbili budas jai mix. Pointing, pointies. Sai kuna venya niko na mapande ya feelings. Peso toss nigga, nachanga shillings. Keja convertible nilibomo wa ceiling. P.A. unadai ni kujenge. Nita kujenga aje mtu wangu na buda wesi building. Na bring it back at TBT. Na bring it back at TBT. Na bring it back at TBT. DJ bring it back at TBT. Monday, TBT.
Now, now, TBT. Now, hear this.
Hear this.
Yeah. Girl, your body got me like, oh my gosh, oh my God, oh mama. And you're making me earn it. Yeah. Girl, you're making me earn it. Oh my gosh, oh my God, oh mama. Ain't nothing fake on you. You so, so real. Try playing cool, but can't help how I feel. I love it when you drop it down. Baby, back, get up.
Love it up like a chewing on. Love it up like a chewing on.
You turn around and make it bounce. Baby, back, get up.
Love it up like a chewing on. Love it up like a chewing on.
Tú me dejas sin aire. Yeah. Tú me tienes a mí.
Tosha kujigamba na sina maneno kwenye kanga. Kazi juu ya kazi ya ni bamba tu bamba. Msa unaweza kusaki sasa. Sisi ya na fegi uchome kibanda. Kalale wote ndoto zako za kitanda. Si bado tuko macho mida ya wanga. Funga mkanda, kaza na kamba.
ama ufuate nyayo uchane msamba. Pasua miamba, pasua anga, tunasemaga chambua kama karanga. Hey! Maisha na muziki, acha maneno weka muziki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga muziki. Safari na muziki, acha maneno weka muziki. Kimba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza muziki.
Bambata, shika, kamata, rumba, chakacha. Kaboka mchizi, shadata, shadata.
Nataka kukimbia na una break. What do you expect? What do you expect? What do you expect? Bongo, Kongo kwa tabu beki. Cheza lokasa ya mbongo, uwezi kumeki. Watch yourself, sije ukaji confuse. Mzuko wa kuruka reggae kwenye bluesi. Una mchuzi, no excuse. Maisha yetu kila siku kama vile movie. Vitu vingine vitakagi ujuaji. Utajikuta unatandikia watu jamvi. Kusubiria embe chini ya mnazi. Umwelewesha chizi, utajipa kazi. Funga mkanda, kasa na kamba. Ama ufate nyayo uchane msamba. Wasu wa miamba, wasu wa anga. Tunasemaga chambua kama karanga. Misha na muziki, acha maneno weka muziki. Kiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga muziki.
Naitwa Ramja, naitwa nani? Wewe, unaitwa nani? Hivi unatoka mtaa gani? Wewe, mtaa gani? Hivi wewe mwana wa nani? Wewe, mwana wa nani? Demda wote umekwaga wapi? Wewe, umekwaga wapi? Naomba usinipe kisogo. Nataka nifungue wangu moyo. By the way, ninamiliki gari. Na sasa lipo gereji kidogo. Attention, attention, baby, can I get your attention? Me sino baya, sino baya, just wanna give you some love and affection. Sijui nako wapi, ila naomba nitembe na wewe. Nina mengi, ninataka niseme na wewe. Sijui nako wapi, ila naomba nitembe na wewe. Nina mengi, ninataka niseme na wewe. Nataka seme na wewe. Kidogo seme na wewe. Nataka seme na wewe. Kidogo seme na wewe.
Na wewe. So baby please, so no done. Na manisha na chusema si utani. Unanimaliza mama. Watu fulani wanadai nikuwache unatoka na fulani. Mbona bila bila mama. Tunde nyumbani dada ameanda kachori nile nawe. Kisha maishani palilishie birikana ikiwa nawe. Au koko bichi tupunge upepo wa bahari. Mombasa Malindi tukale zo kachili jamani. Mama Tanzania wali ila naomba nitembe na wewe.
The Mixed Creator, DJ Dave.
Me wife in a dress na me room. I fit in fast, cause me know say me doom. I fit try me best fi convince her. Say me buy her that from last year doom. Say she want some loving. Me say come make me fix things. Her man not treat her right, so she call and beg me fi fix things.
Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drinks, la 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 la. Drinks, la 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 la. La 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 la. Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drinks, la 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 la. Drinks, la 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 la. La 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 la.
She and her friend them apart. Five gyal of them plus me that are six things. A real girl is like me. Me nah drop the kids and go miss things. Me send me phone just every second it, every minute it. In my mind.
Shimmy 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 yeah, shimmy yeah. Bad girls gon' swallow la la. Bust down on my wrist in it, bitch. My dicky way bigger than this.
Girl broad like me Range Rover van, pan low profile. She can't take rims.
Me make the girl them make up them face and scream. I no vex things, me go non-stop.
Matter how level the hell they go, tell I can't hold on. Nayo kamba kama XC cordless. So soon na wakin, YFC useless. Sikuzi ni na spoti Sahara ni sound the best. Neza ifanya tena, kembrezi mindi the best. Mime self-sendai mi niko miful. Juu ya uhai mi niko grateful. Wana sema half empty, mina sema half full. Julangala where I'm going, mi niko hopeful. Na fula, napenda tempo ya difula. Magic it comes speedy yako na waful. Vile ni mluya na mbahi ya kukufula. Na sema,
akinezi unakuanga wonderful.
Sikuwa gaga, sikuwa lady dada. Sikuzi ndani ya club hata wana thoughtful narudisha wa Kenya dance floor wanashukuru wanasema they are very thankful. Nani hapa ana ile kitu? Nani hapa ana ile kitu? Boss bigger kitu super pewa kitu. Nani hapa ana ile kitu? Ah, ile kitu.
Wale 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 wale
msafe
uwelipoze yako wapi
wako wapi
namba nane yako wapi
niko hapa
uwelipoze yako wapi
tuko hapa
nikicheza ngoma iwe ngoma noma nikisoma neno iwe noma noma nikipiga wera iwe wera noma devo akileta shida TW tiga wanawe noma tiga wanawe noma.
Mele 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 mana mabonde nimepitia re nikisukuma neno na bwana re nazochukire 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 yeah. Okay tiga wana we okay tiga wana we okay tiga wana we
long I want to praise you every single day.
Nikicheza ngoma, iwe ngoma noma, nikisoma neno, iwe noma noma, kipiga wera, iwe wera noma, devo akileta shida, TW, tiga wanawe noma, tiga wanawe noma,
namba nane size 8, aka mama wambo, kweli ninapiga neno, neno, neno.
Fungua milango baba.
I want to praise you every single day. I want to love you every single day. I want to praise you every single day.
Kama kwa nikicheza ngoma, iwe ngoma noma, nikisoma neno, iwe noma noma, nikipiga wera, iwe wera noma, devo akileta shida TW. Tiga wanawe noma. Tiga wanawe noma.
Simlete bakora mikuki, tumpige ibilisi ya toke, tusukume neno liende.
Tumchome shetani na fire, tumpige mateke aende. Neno la Bwana mbele liende, neno la Bwana mbele lisonge.
The Mix Creator.
Vi lutar
unanifanyia leo.
Kuna little little things that you do that blow me away. Kama kukumbuka that napenda viatu za blue. Na kunipigia mchana just to say I love you. Boy, napenda, 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 yeah. Na napenda unaponiambia kwamba through whatever uko na mimi, I say yeah.
Zile vitu baby long za kufanya, za kufanya leo. Zile vitu baby long za kufanya, za kufanya leo.
Itafika saa ngapi? Itafika saa ngapi? Itafika saa ngapi? Bado nawaza vile utanifanyia leo.
Nashukuru sana da tumeamua kunishukuru. Shukran nina run both ways nje ya web. Kaspider niko nje ya net. Mosquito na utaniuma saa ngapi? First of all, siwezi kunyima mangoch. Na kupenda siwezi hona alama mboch. Bright future naona na wewe fiti. Utadhani nina macho za Abbas na torch. Kamini Mr. Lenny nishapata Helena. Tuko pamoja Kalulu na Abdala. Ni mimi na wewe milele. Naomba tusiachane kada ya mod na sepetu wema. Kenya utadusi wezi guess umenichapa ten. Niluki ni Hillary na Clinton Bill. Judilu shasin sana chill and feel. But for real na antisipe sana zile. Zile
zile vitu baby long za kufanyia.
Vitu gani
za kufanyia? Zile vitu baby long za kufanyia.
Vitu gani
za kufanyia?
DJ, the mix creator, DJ Day.